satanite. Pole yuga baga wetu, pole makomanda kweri. Asante, asante sana, yeah. Na wajeshi wote, mina shukuru sana. Pole chapa kazi, kazi nzuri sana, yeah. Bata gupu satanite, pole yuga baga wetu, pole makomanda kweri. Asante, asante sana, yeah. Na wajeshi wote, mina shukuru sana. Pole chapa kazi, kazi nzuri sana, yeah. Nina shukuru sana, kazi muliofanya. Kila kila siku, hakuna kulala, yeah. Elementi kichwani, bode hama kwa mwili, bunduki mikononi, hakuna kuchoka. Tumefika Somalia, siyo simu raisi. Meno baya kari, kari kari kukwiri. Stande tu kila siku, na tunakuwa chonjo. Usiku na mchana, mama hakuna kulala, yeah. Bata gupu satanite, pole yuga baga wetu. Pole makomanda kweri, asante, asante sana, yeah. Na wajeshi wote, mina shukuru sana. Pole chapa kazi, kazi nzuri sana, yeah. Bata gupu satanite, pole yuga baga wetu. Pole makomanda kweri, asante, asante sana, yeah. Na wajeshi wote, mina shukuru sana. Pole chapa kazi, kazi nzuri sana, yeah. Nina shukuru sana raisi wetu, mpole mzee, kazi mbuli yofanya. Ulileta amani na uhuru Uganda. Mpole mzee, na kushukuru kweli. Na kushukuru kana CDF wetu, General Mozi, mpole afande. Na kushukuru kweli, Lani Force Commander, General Kayanja. Mpole mzee, na kushukuru kweli, Risa Force Commander. Mpole mzee, kwa kazi yako. Na kushukuru kweli, Air Force Commander. Mpole mzee, kazi mbuli yofanya. Na kushukuru kweli, Commander SFC. Mpole afande, kazi mbuli yofanya. Na kushukuru kweli, Commander PSO. Na walimu wote, kazi mbuli yofanya, yeah. Na kushukuru kweli, BG Commander wetu. Mpole afande, mpole kazi. Na kushukuru kweli, Commanders wote. Kweli, uzuri sana. Na kushukuru kweli, Commander Moyi. Mpole afande, na jeshi lako wote. Na kushukuru kweli, Commander Atirale. Mpole afande, kazi mbuli yofanya. Mpole kazi, Commander Esi. Ya defense kweli, kazi mbuli yofanya. Na kushukuru kweli, Commander Marini. Mpole afande, kazi mbuli yofanya. Na kushukuru kweli, Commander Amade. Tanka kweli, kazi mbuli yofanya, yeah. Na kushukuru kweli, veterani wote. Mpole mafande, kazi mbuli yofanya, yeah. Bata gupu satanite, pole yuga baga wetu. Pole makomanda kweli, asante, asante sana, yeah. Na wajeshi wote, mina shukuru sana. Pole chapa kazi, kazi nzuri sana, yeah. Bata gupu satanite, pole yuga baga wetu. Pole makomanda kweli, asante, asante sana, yeah. Na wajeshi wote, mina shukuru sana. Pole chapa kazi, kazi nzuri sana, yeah.